Aspen Bryant, Aspen Bryant. For reason the key, reason the key. Weird, weird. Doesn't have to feel so weird. Doesn't have to make you mad. Doesn't have to turn you sad. You can have fun instead. When you are checka, eti umeoko ka. Lakini usisikize hao maneno, chukuna yora. When you are sema, eti umepoteza mwelekeo, dear friend. So don't you worry, see your boom. Yes, I know. Kutakuna raha, kutakuna vita. Sujiandae kabisa. Utamwomba mwenyezi akupe ujuzi wakupiga na uwezi bila maombi. Yes, I know. Ya kuwa kwa